sukaɓe jokkolɓe ono e jaam, ono e weltare. On keeɓi faama ɗum yo heeƴo ngo studio tamani hertini on ngo gonduno heeƴade. Min Ousmane Niall Boy woni noon ɗo, miɗo tawdaɗo e Oumar Waygaro Bor. Hono gowruɗa?
Mbiɗo selli basa Allah, alhamdulillahi ñaali buuli
jettoje Allah. Heɗi woni le mbasu o hannden,
se gatti junngo ngo e mbasu o tan, ɗiɗum ni ko kokketen to sukaɓe jokkolɓe e garan haalde hono botto jowiɗo dow haqqeji sukaɓe ɗo ko wondi e wadde ley ngallure secondaire. Yewtere meɗen nde noddirte mini mag nde waran yowo dow yes in Mali timminire birki sembe celɗi championnat ligue 1.
E baro hijjore ɓe noddiri pèlerinage marshal chrétien en catholique ana wondi e wadde le cakkide yontere nde le ngallure kita.
A wofay fe ndeɗo hijjore capanɗe nayyi e jetto ɓerde ana wondi e wadde sukaɓe jokkolɓe ko yaa temedere capanɗe jeenayyi kañe iwri kati sana gandi kita.
Baro sini en ƴiwri kita e gardan seguɗo yambere nayyi ɓerde forum national de la jeune fille wondi wadde.
Ndeɗo yambere ana yowi dow haqqeji rewɓele e garan keɗɗemo kanko noddirte ɗe jeni Albert Calambri o, yo goto e juɓɓinowo ɗiɗo golleji komo sifi.
Durant ces deux jours-là,
les balles min gaddan kaldal e ministre en sukaɓe mawɓe e yingo majjun min kaldan e hakkeji yogaji kañi e cellal bangal ɓey min kaldan ɗum ndenago e sukaɓe rewɓe golloɓe e ko nandi e muɗum. Ɓerɓamani hitan hikkande woni jogalan lobbal VGB kañum e nafakaji gartanoji rewɓe e sukaɓe rewɓe
domestique.
Baro e jaran joni yorosoɗo sukaɓe jokkolɓe debbo e joyo gondi e janguinede le yontere nde dow kabaru hakke ɓiɓɓe adama en hono mbawirta yaade wullitawade les juɗi sariya.
Non jaati ko woni fana oɗo botu fa ɓeɗo sukaɓe pammine hono sariyaji wori lanniɓe oɗo botu yo fedde nde noddirta KPDH.
Boro en kalan joni kabaru jande waylitingol ɗo janggata fuɗɗi altinere nayyi lewru novembre ndu an hantimude noga e jeenayyi mayru les suudu ministére humininɗo jande ndu.
Non wori kamɓe gaɗaɓe orienté def 2019 ɓe beltaki e nokkule muɗen kañen kane waylitinde jande muɗum.
Transfert ƴiwde l'école publique yaade école privé wawa latade. Docteur Jakalia Kone kuminiɗo golleji muɗum ɓeydini en famdu kabaru muɗum.
Surtout les lycées privés yare lycée public kika ko mun ko ana dagui ga iwre lycée public yare lycée privé ko mun ko ka wona ko jandi caggal sharia gaji ɓama ɗiɗi académie gaji ɗi yamiraka hokkude ɗereji ko laati fu fay neɗɗo goto to direction daraniɗo kabaru jande neɗo ɗereji ɗi fu hawru tinte ɗo e le 5 décembre tawa anniya mbawɗo haltenede ɓiɓɓe leydi malini fu ɓamama.
E jaran yewtere meɗen mini maggo yontere nde. E yewtere meɗen mini maggo yontere nde ana fawi dow yes in Mali.
Hoɗo woni yes in Mali ñaali.
Baru yeɗum fedde leydi Amérique daranide dow kabaru no sukaɓe mbawata heɓirinde golle.
Yeɗum kabaru lobbononde.
Fa ɓeydure ɗen famu keɗɗen Ousmane Dikko e Ali Cisse.
Yes in Mali jangini 1950 suka bangal gollande hoore muɗum yewde 2013 warde hannden. Kalilu Dama juɓɓino golleji yes in Mali noon wonko haalini hen no golle o warata.
Gollangal ana moƴƴisannen ɗo ɓuri fuu bangal janngoɓe jandeji mawɗiɓe. Janngoɓe heɓɓe ngal gollal mbawanan kohe muɗum en illatilaki jande. Ɓe dokkete ɗerewol kollitowol ɓe ngal gollal inkillaka duuɓi na jande. Feyso a janngali miɗo jogui gollidimɓe kaloɓe haalaji kewɗi ɗi ngaldasi. So a wariɗo amen ɗo a yaltina e gollal ma.
Min jiiɗi e suko jokole goto keɓɗo ndeɗo jande yes in Mali Aliou Coulibaly noon o dunke faamu bangal pasugol kaddule fawarde e jogade pressing wonko safani e dow ko faami hen ko.
Mi andi yes INC Mali tawi ndem udditi gollirde an ana yaha e duuɓi ɗiɗi. Miɗo jogino tiiɗalla no golleji ɗi juɓɓorto. Fuɗɗode gollal ngal ɓe kalnimin sariyaji tati warde e wakkati cenan tataɓo oyo muñal e sawrare e yarrodirde. Mi hawridini ɗi sariyaji to gollirde an to soho ngowon ko tiiɗallaji kewɗi uytike hen e ley lewru wotu.
Sukaɓe Mali 1910 hanɓe gollande hoore muɗum gondi e ɓameede fa jangga. Onon fu garata fa cuɓeɗa wonko kalilu haalani en keɗoɗenmo.
Hajaɓe fuf ɗo e timmoɗe ndu lewru capantati mayru novembre aɗa wawi joƴinde candidature muɗum e ley site biyeteɗo yes INC Mali .org. Ko ɓuri hewde fuf ana e laawi biyeteɗo Facebook. Miɗon jamirito ɗum kajaɗo fuu yaha e messagerie joƴina candidature mum. Inde maɗa, jammore ma, numéro téléphone ma kañum eko wiyete adresse email. So tawi oɗon jogui arsuku tawi yimɓe 1000 emin kani ɓamre ɗe kiɓɓal tan min ɓaman on wakkati goto. Yettaki ko anda ton neɗɗo to yes Mali to lebbi jeego e ngal gollal ana waɗira
mere.
Imaɗo ngo heeƴo yo wadde fa ko ɓadato 1,000,000 gollanoɓe hoore mumen keeɓe ɗo e 2030 ley nanugol juuɗe daraniɓe dabare gollirɗe noddirteɓe incubateur nogayo.
On keeɓi faam ɗum yo Ousmane Dikko e Aminata Diall ɓe jarama. Farde meɗen yaade kabaru haro calɗi kabaru yeeɗi godi le cakkide yontere de hono yambereji boro
idi kewi sanne Ousmane Niali Bouli fane anda fu ko su otole hen kanko noddirte karawnga sa ko waran tawe den noddirte ne fala jeli nokku mabbe mom noddirte o gonnon le on do wotto onon jibbe sinimaaji be o do mba yatto babbe mba to woni sinimo noddirto gunt daw wana wawi yaltude tom leeso noga e go yamde jabbe di maslimaaji chapantati
alan jango sek sirama sisugo wattu 22h an han tawde @belouange leddi ande golf natugul mudu yo mere mere le on jamma goto madu lafia jabatedu an hani tawede wattu 22h club africa e jaran joni kabar haro chaldi kabaru haro caldi sukabe equipe nationale U20 jotteke le leydi guinendi kuddo kabaru pide ballon coupe ifoa
tagal liberia leydi laginendi kanyung hani siminde der yambere dido berde an hani wadde le noka en nayi lewru novembre fa yottole jetti lewru decembre hitan 2019 mali ane gubal bengal an jokkidiri e gambi liberia kany e guiné bissau
e boru ekintino murle holitido e kebiti dalaji yogaji do kabaru hibugol passeport joure en yogabe fanda mabbe wi mo faabe nja yeso e gal kawrutal be lanido du yago kan junior 2021 kan do fiede leydi Mauritanie en jokki nan kabaruji di championnat national league 1 baro
alan jango so bami fa sappo ju yamde jabiri maslim maji chapande nay e joy Ousmane Niali Bouli holitindi wide soni asc waran hawrita e nyanade kulikoro sa dugu wolon laddu waran hawrita e mamaria de kati us buguni du waran hawrita es de kita wattu sappo e jetti yamde yelen waran hawrita e sobona de mopti
baro yamberde berde championnat national ballon rewbe fuddi aswere ndet do bamako do ekima sappi di kan hawrde e nde yamber kande wadde juude lewru novembre du yade lewru février 2020
miccitede wiide yamber arande nde fedde noddirta as mande kanu bamnodo hitade 2017
boro ajarama hokkude di kabaruji ki fuka fadde meden sedude holitinde wede studio tamani an haaja bamude neddo gollodo kabaru dartude talki yogaaji ko mbeta charge de suivi evaluation fabedro no famoro mbayaade do bembal ande studio tamani.org
ay wonyali buli holitinde wi do kadde ten kikida hande do kabaruji di sukado fadde je fe no ko nandir onno do e sedde yowtere meden no dirten tous o grande ene warande yowto do golleji sukade